Ite yekalanga labo obuyinza beraliikirivu olwa abantu ataba suso okwetanira omuze ogwo kutunda abaana bato mu bikolwa ebyomukwano kakati abo obuyinza bagamba nti abantu abenyigira mu bikolwa bino bakakalabiza ku myalo egitali gimu banono nga bakolanga bakayungirizi wakati w'abantu abaagala okwetunda naddala abaana abato gatako n'abo abaagala okubagula ab'obuyinza bongerako nti ebikolwa bino byenyigirwamu abavubi gatako n'abo ababeera mu mabaala abaagala okwesanyusa mu mbeera ekiggwa eky'obuntu obukulu kyokka ate nga kino kimenya mateeka kubanga abaana be beekakatikako babeera bato kati okusinziira ku ssentebe ow'omwalo oguyitibwa Misonzi gusangibwa mu ggombolola eyitibwa Bufumira taddeeyo oluwokya avuddeyo n'agamba nti ekisinga okubeewuunyisa kwe kulaba nti ate abaana bato naddala abali wansi w'emyaka 14 ebyenyigira mu bikolwa bino naye nga waliwo abasendasenda okubiyingiramu
waliwo enkola abantu abakola emirimu ogeza ng'amabaala abalina ebifo bya looji n'ebifo ebirala naddala ebisanyukirwamu bagenda ne baleeta abawala abazokola